madoda DJ Cleo nobusi kanje bebesithi ugcine impilo yami madoda amanye amajita talented abafana lapha ingoma iphume nje besikhumbula gospel iphume ihouse this time besikhonze kamana njalo ukhona namhlanje
nabangakhonziyo bakhonje
bakhona
andingabindlele kwasecaweni injalo
yeah bafit yeah besifanele simkhumbula ngoba ngabanga amanye amaxesha amaninzi xa ngo-December ukhupha ingoma hits guys ingoma ezifana no-Facebook ndiyandiya nditsho njalo fale nezinye nawubuyile nobusi rhade bebesithi ugcine impilo yam lowo ngu-DJ Cleo ukhona apha emncabeni aks khale DJ Cleo masikubulisi kwamkhele inkonzo FM ngalesaa namhlanje khona mani
molo bhuti wam man molo molweni napho estudio nabaphulaphuli benu bonke
Kama nam sokugqibele usithi hey ile piano volume 1 phaya ngo 2009 now ubuyile nobusi rhadebe uthi ugcine impilo yam ngawusicelele more about le remix khona yam
le remix i-message yengoma ibaluleke kakhulu because xa ujonga i-situation esikuyo umhlaba wonke siphila nge-uncertainty yoba awusazi uba uzawuphila ngomso noma understand because silwa nesitha esingasazi esingasiboni ukuthi simephi sinjani ngephala uyahamba nje awukho sure noba uyayitshiya le COVID noma uyakuyo yabona so awazi bana ingakungena nini and if iyakungena will you survive or not so ingakho le ngoma ibalulekile because i-message ithi Thixo Somandla please gcina ubomi bami understand yeah
Romani yam it's been more than 2 weeks now nikhuphile le ngoma ne-video nayo seyiphumile mhlawumbi i-response kwifanzeni okanye nabantu abayithandayo mhlawumbi injani
It's exactly 2 weeks actually, 14 days namhlanje. Yabona. I-response is amazing. Naku YouTube abantu by 600,000 views. Yaqonda and we are hoping to hit 1 million before February aphela. Yeah, so it's doing good. Kuma charts ingu number 2 ku iTunes ingu number 2 ku Shazam. Yabona. So abantu bayajabulela strong.
Gamanda lakini nathi sinayo na apha kwi top 20 countdown yalapha kwinkonzo ne FM nabantu bayithanda ngamandla kodwa man Now umbuzo kuman ukhona abantu abaninzi basibuza phakuma makhasi enxibelelwane bangaba aslenda lengoma ka DJ Cleo ifumaneka phisa ifuna you know indlela yokujayiva ngayo kudala ufuma ukuba hey igqomu nansi igqomu but ngokumculo ngoku ufake esa spice gospel iphume iyiyo kodwa man abantu abaninzi basibuza ba ifumaneka phi single yakho ifumaneka phi kuma xa noba phendula mhlawumbe
ifumaneka kuzo zonke i-sites ezomculo o-iTunes, o-Spotify, o-Deezer, kanjalo nje, o-Joox, yabona. So, uyazi ukuthi kula maxesha u-music soshintshile, awusafumaneki ama-shop, ama-shop omculo ayavalwa, because ama-CD awasathengisi. So, wonke u-music sothengiswa online. So, ifumaneka kuzo online stores.
Kwa mani yamu, isikona mhlambi chances bangaba singathi tina bakuthandayo especially nefans zakho mhlambi zilindele album yakho okanye singenza nje because abantu abaninzi bathi seyifuni album kaCleo kwakhona phinda beka nje zona beza wilove umculo kaCleo singaphinda mhlambi siyilindele album yakho Chroma
i-album iphuma July 25 ilanga le album yaphuma and le ngoma yami nobusi rhadebe isingile yami yokuqala kusazokhupha amanye ama-single awu-2 before i-album iphuma album xa iphuma yophuma nama-single awu-2 futhi so every time ndithi ndikhuphe i-single kuphuma ne-video ya so by July 25 kuyophuma i-album nama-single awu-2
Roman, I'm so uqaphele kiyo lanti ba thina iselebha abantu abaninzi bake bakuthande xa uthi heyi amina uCleo xa ingacula nobani bani bangakhupha i-hit bakhona abantu abaninzi bebesithi xa unokhupha ingoma no-DJ Maphorisa mhlawumbi ngayingoma emangalisayo although amaphephandaba esithi nina guys ninebeef ethile ibinyani bagayis khona ibeef kuwe ekho ebhethina namaphorisa although abantu abaninzi behalba wena ukhupha i-album onye i-hit naye
ndimdala bhuti Kina ikarea yami yaqala long before kuba kho i social media.
Yeah.
So into ze beef zama tweets zokukhulumana kabi ku social media andizi andizingeni ndimdala kabi for ezo zinto.
Yeah.
But yazi akho boss yama hit noma ubana nga TP hit.
Yeah.
Siyabona. So ngoku xesha lakho. Yeah.
Yeah. Yeah, tide kumuntu omdala Roman. Now abantu abaninzi abafuna ukuncokola nawe mhlambi befuna umculo wakho abafuna ukulandela i-friends zakho benza njani Roman?
Butwa kuzo zonke social media platforms bangalandela nje u DJ Cleo 1. DJ Cleo 1 ku YouTube, ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook. Yabona. So that's my social handles kuzo zonke ezi social platforms.
Roman masabule xesha lakho masiyakuthanda and uncede ube safe kwalapha kwi COVID-19 sawuqhuba sokuxhasa si South Africans.
And the very opportunity put one, and I just want to say to the up and coming artists and producers.
Yeah.
Nalezi zikhoyo I'm sure now you can agree bana. Sometimes we need to find an amazing artist for my interviews, and I want to say to these young ones, "Foot lasers is not my hit as a man." To say respect the industry, respect the media.
Yeah.
Ako interview enkulu, ako interview enkulu, ako radio station enkulu, ako radio station enkulu.
Yeah.
Every opportunity you buy in the market is there. If you are a band. Nandia is Vienna. This is why I'm still here 20 years on. Every interview on every station, Diane, no matter what time. A Google interview, a Google station is cool, a Google station is new. This is my third interview.
Wow.
Before when I been same time on AFM.
Yeah.
You understand? So, these youngsters of today think bana futhi xa ine hit ayacinga ufikile yabona, forgetting bana you need every play, you need every link eyo DJ ithathe ngawe, you need every piece of marketing. I-airtime iyadayiswa fondini, iyadura, iyadayisa i-airtime. I worked on radio before, that's why I was always respected airtime, because airtime iyadayiswa, so iyadura. So if we are inikwa mahala mnanza itata nitata na extra minutes.
Nibalisa jinsa miyama pepangela unyizu kululo ute utira DJ Cleo anga yegi neza remix zake mtama remix nge tili mzegeli kwa mingu meti suma utakoni nga wako paya kusuma. Hey Kurban, sama nga sabini maikasala kutika kina ni manakri nibe safe na COVID-19.
Nana nkino chiko nbongi opportunity ndia ibule la strong.
Eitera soy. Kamala kangu DJ Cleo.